Nishike kiuno, nitalegea kwa manufa, we wanifa. Kitambo, niliona jambo, niambie je utanipenda. Pezi kichuna, wanitembeza, usiniwache, mimi nitalia. Wanifanya shy, do you realize? Nikikuona waniamusha, adabu zangu nazipoteza. Sasa, wani dara dara, wani chizisha. Wataka kunipenda, take it easy. Watch me do this, so very sexy. Irene pretty girl, kutoka Uganda. Nakchemsha, nina mada. Unaniona na kuchombeza. Wanifanya shy, do you realize? Nipe chako, we wangu, we tease me.